the dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarn.
DJ Denik. DJ Denik.
DJ Sarge.
DJ Denik.
Lasma Kashike.
Follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ D-E-N-I-K.
DJ Denik.
Even my pants, Niki Tugani. Mwana saa, hayana huruma
DJ Sound.
Haya mapenzi, ya nani? Ukumbele, ya mekuja kuwaje Tofra kila nachofanya kimpendezi, eti na mkera. Nakasema kinfumania, wala imchomo. Nafata kila nacho sema sijiwezi na ungatera. Bila sababu ananinu ni ya wala simkumi. Ubaya limpenda sana, ukweli nampenda sana. Na kama mapenzi limpaga yote, naumia sana. Ubaya limpenda sana, ukweli nampenda sana. Na kama hizi
pano mazira DJ Denik.
Aya, asante. 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 Asante.
Yo, ni Arrow Boy hapa na nimetulia na mtu wangu wa nguvu
DJ Song.
Hey, 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 yo, this your boy Aleki hanging out with DJ Denik. DJ Denik. DJ Denik.
Anataka penzi la dhati, tena mautundu kiasi. Mikwake dawa na poza, palipo na jeraha, yeah. Kwako marufuku, tena siya subutu. Nampa maredufu, vikavu na vya supu. Kwako marufuku, tena siya subutu. Nampa maredufu, vikavu na vya supu. Anasema anahamia kwangu mie. Anahamia kwangu mie. Anasema hamuendani mie. Hamuendani mie. Anasema anahamia kwangu mie. Anahamia kwangu mie. Anasema hamuendani.
Katiba nitasoma, sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mindo Batman na namba wataisoma. Wataisoma, wataisoma. Penzi wa sheria kakatiba nitasoma, sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mindo Batman na namba wataisoma. Wataisoma, wataisoma. Nimeamua na hamia kwako mie. Na hamia kwako mie. Sunajua tunaenda na siye. Oh, nimeamua na hamia kwako mie. Na hamia kwako mie. Sunajua tunaenda na siye. Tunaenda na siye. Kio, kio. Wendio wangu kio.
Kio, kio. Wendio wangu.
kwa wengine nalipitisha muda najua.
Mama mama najua.
DJ Danik.
Najua, 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 baby you're still the one.
I've been thinking of feeling as you walk down the aisle.
Najua,
if you know what I'm feeling, look at me in the eye.
DJ Sound.
Take my promise, I love you and keep you till I die. Take a picture, post it and tell them that you're mine. Baby, I wanna marry you. Baby, tell me yes, I will do. Baby, this is what I feel for you. You, you.
DJ Danik.
Hey, you producer. Play me some sweet melody.
Diego Maradona,
nataka kolabo.
Nenda kwitha, wakuve na ko. Nipe hata one kiss,
kolabo.
Midomo zetu zikuzane,
kolabo.
Kitandani nisonge,
kolabo.
Nikukumbate kwa mapenzi,
kolabo.
Can you be my one and only? Kala, kolabo baby. Kala, you be my one and only. Kala, kolabo.
Ni confused, unavotame. Seduce you. Una mwaga wote kama fisi. Na misa fisi. Uwami. Oh baby it's true. Mapenzi yangu kwako wezi reduce you. Mina mwaga wote mashiri. My honey. My baby.
Nipe hata one kiss.
Kolabo.
Nidomo zetu zikuzane.
Kolabo.
Kitandani nisonge.
Kolabo.
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
The mice come and now water. Akumbe leli jidali. Aliefanya na teseka niwe.
DJ Danik.
Nana sina chochota. Najipa imani sijafeli. Nataji faraja tachembe nipewe. Ma, macho pembeni sikupepesa. Kwa kolea mini shafika. Kumbe makucho leficha na shani kwa rua. Oh, mazangu hisi ya umesteka. Lipo kosea sazisha. Usijadhara ni kwa nika uka ni umbua. Maonana, lana kumbea Mungu. Akuepushe na mapaya. Haridhiki mafungu. Ilala kwangu ndo limepaya. Nalia naimba kwa tungu. Umetoroka umajithaya. Ni wewe. Japo likuthamini na nkakuitaga. Wanoto, wanoto. Wanoto, wanoto. Hani wewe wanoto. Na penzu meleke kikwazo. Wanoto, wanoto. Wanoto, wanoto. Wanoto likuwa niwe. Hakichome kecha mawazo.
Hey, yo, this your boy Aleki hanging out with DJ Danik.
Akisema tutachana. Ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike. Tufanye shere. Baby nipe tena kama jana. Wanatamani anibubujike. Ukintenda kiutani utani utani uwa. Faraja maisha ni usini uwe. Milele kufa kuzikana. Chacho
follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ D E N I K.
Atana mama paka shume, wataponza mchomoe. Wasije waka kufunza nikomoe. Wala watu wana mana lengo penzo lipomoe. Kazi sipe.
Sitaki, na vibe zake za uswazi mixa za masaki. Sitaki anitemu mwingine nitapata wapi. Dana najua ama barbo, ila kwa kusichomo. Labu ni tweet kisela sela kwangu. Outboy, outboy, naijo. Wengine watobo iwe datu wano. Malaika pia ni muembo kupindukia. Malaika pia ni muembo kupindukia.
Oh, oh, oh.
DJ Sound.
Oh, oh, oh.
Da, 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 da.
Oh, oh.
I never leave you.
DJ Danik.
I'm a female. Baby, I can never let you go. Umenichemsha ubongo, baby, nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical, but you don't know. Umenichemsha ubongo, baby, nimekubali. Baby, nimekubali, yeah. Ay, daga kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body. Nobody know who body. I wanna choo-choo-choo-choo you. Ay, choo-choo you. Me gonna choo-choo-choo-choo. Choo-choo-choo. I wanna choo-choo-choo-choo you. Ay, choo-choo you. Me gonna choo-choo-choo-choo. Like a dicey. Ooh. I wanna make you my wifey. Yeah. Your body like a dicey. Yeah. I wanna make you my wifey now. Ay, daga kubye simanyi. The way you shake your body.
DJ Deshank.
DJ Sound.
Jua linapozama
giza likingia natamani nikuone tu. Oh baby ukisakata rumba sijalewa na yumba, katapila limepomoa nyumba. Natamani nife nizikwe nawe, shida na raha nawe, niwe nawe. Mwenzako nimepata na homa, umepasua ngoma. We baba ninoma, akili imesita imegoma, mwisho wa reli kigoma. Usinipe vyote mimi utaniwa, kwa hiyo roho yangu
nibakishie.
Oh baby,
nishaharibu koki ya mapenzi, acha nilowe. Pacha wangu ni wewe, tuna machi sare sare. Nitazurura kurinda penzi kwa numba na chale. Tetele nipe mchele, mzoga wake mwewe. Oh, basi nikabidhi, oh, moyo sitopunja wala kupima. Ayayayaya, nishika ganzi na kichomi kuchoma, mwili mzima tetema. Te Kenya ngoma, we mama, ngoma, mama. Akili mesita imegoma, mishu wa reli kigoma, kigoma, kigoma. Oh, oh, oh baby.
Na makale magizani hadi ngware, nikijifanya dakitare wa mabinti wale wenye shepu za hatare. Nikapotelea ndane, ila mwambie nampenda, roho ya mtamani bado nampenda. Ukimwona mwambie nampenda, roho ya
follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ D E N I K. DJ Sanj Kenya. Contact on 0716 464721. On Twitter at Sanj _ Kenya.
Tabasamu la kishua, roho sawa na mabua. I can't help but miss you every morning. Vile unapendeza, kama ningeweza jua yepi ya kutarajia, nisingejipata mashakani kwa nilio yatenda. Ninae mpenda ni wewe, hakuna mwingine wa kubadili penzi. Ningependa tuelewane, ulini washa pare na sikushika nare. Ukanisema kwa jirane kwamba mimi kisirane, aibu za hadharane. Vile penzi hatare, jo unipe amane kama hapo zamane. Mwambie nampenda, oh yeah. Oh ya mtamani bado nampenda. Mwambie nampenda, roho ya mtamani bado nampenda.
Danik.
DJ Sound.
Baby, nipe mimi tu vile vya vunguni, mwenzio kwenye mapenzi nishaenyeka, ifikishe mpaka juu mawinguni, mwenzio kwenye mapenzi nishaenyeka. Kama koroni sina, hata moyoni sina, chagua lingine sina, kama nakufa chanizikwe na wewe. Acha nikwambie tu isiri ya moyo wangu, hata nikificha mboni zitaniumbua. Acha nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu, na we wangu wa milele niwe wako. Ifunanya, tanzi nkachorokoka, ile kutapatapa kama mufa maji nkakorofoka, nkana chembe ukicha mikasa mapenzi na korokocha, simanzi kutwa kucha sijiwezi, basi chonde chonde diwe mwisho na usije nikatiri, na haya majeraha miuguze miuguze. Ila acha nikwambie tu isiri ya moyo wangu, hata nikificha mboni zitaniumbua. Acha nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu,
DJ Sound,
nawe wangu wa milele nirewa.
Jinsi nilivyo kuzoea bando kumbe chui moyoni ndani, unaniwinda bila ya kujua. Shoga zako walisema una roho mbaya, nikawapuza nkaona wabaya. Wengine wakasema siri zangu nazimwaga, nikawacheke kwa madhara.
Unajifanya sumbarede,
sumbarede,
kukupa mgongo na nkaede,
nkaede,
na kumini we unabapele,
sumbarede,
na fekisio. Unajifanya sumbarede,
sumbarede,
kukupa mgongo na nkaede,
nkaede,
na kumini we unabapele,
sumbarede,
na fekisio.
Unanyata na kukulizaga, unajua utanimalizaga, unang'ata na kupulizaga, unajua utanimalizaga.
DJ Denik, hey yo, this your boy Aleki hanging out with DJ Denik.
What's up people, it's with DJ Sound, DJ Sound.
Nilijua penzi lako tiba, ningepona maradhi yangu. Kumbe pendo lako limekuwa mwiba, limechoma moyo wangu. Umenifanya niwe na roho mbaya, ila nanipenda naona wale wale. Mapenzi yamenikaba pabaya. Unajifanya sumbarede,
sumbarede,
kukupa mgongo na nkaede,
nkaede,
na kumini we unabatele,
sumbarede,
na fikisio. Unajifanya sumbarede,
sumbarede,
kukupa mgongo na nkaede,
nkaede,
na kumini we unabatele,
sumbarede,
na fikisio.
Unanyata na kukulizaga, unijua utanimalizaga,
unajua utanimalizaga.
DJ Denik.
Ngozi yake livyo laini, ngozi yake
DJ Denik.
Ngozi yake livyo laini, ngozi yake nalo thamini. Uwa kajitobo wa kipini, ushua huyu mtoto wa mujini. Nikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipaga dege. Alafu kana mizuka ya genge, natamani kanipe ni mege. Naka navyo dondoka, kamejaza bezi Twitter, bezi Twitter. Naka nashoboka, nikikauna kakipita, aki sister. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipigia miluzi anankaya. Ila anadeka, nikimwita anadeka, akipita anadeka, eti anadeka,
anadeka, anadeka,
deka, anadeka, deka, deka.
Anadika,
unaposugua, unaiinua. Nyoka ya shaba ushaitibua. Hebu sasambua, mama pekechua. Kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijali geti kali, mbwa kali. Kama noma iwe noma,
noma.
Jeusi melani, chokoleti. Nikorada ya kenoma,
noma, noma.
Hey! Nikazuri kasupa kinege. Jicho lake lanipa kadege. Alafu kana mizuka ya genge. Natamani kanipe ni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankanya. Anadeka
DJ Sound,
nikimwita anadeka. Akipita anadeka.
Time only tells, baby. Let's dance to the rhythm. Me and you, we gotta keep it out of defense. Turn me on like a siren. Let's make a toast to this flawless love. Turn the radio on, let me feel the music get into my soul so deeper. Take off your shoes, let me feel your vibe. Hold me like you never hold me like ooh la la. I'm addicted to you, boy, I can't deny.
Instagram at DJ Denik. That's DJ Denik.
For you, I do anything for you. Forget the enemies in line. Just know you have a permanent place in my heart. It's so true. Ra-ta-ta-ta. I've never felt this way for a man. You give me goosebumps. Oh, la 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 la. Well, play me your music so I can feel like.
Mini haya, isitoshe pra.
meant to be.
DJ Danik, DJ Danik,
the dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Ana mambo moga, akatifanya holy job. Niko na message kwa phone, kumbe alichapwa na Kevo na Brayo.
Baby punguza manye, punguza manye.
Ata mamangu akutane.
Baby punguza manye, punguza manye. Punguza manye, punguza manye.
Ata mamangu akutane.
Punguza manye, punguza manye.
Punguza manye.
Huyu manzi ananibamba, lakini ubaya anapenda kugaga gawa. Nasikia anadai wazee walisema miti ni dawa.
Na mimi alinisho penzi yake kwangu ni dawa
yake pata potea kata customer Kenya pa
yo post ndeve IG alafu anaandika caption moja deep wacha chocha
toto
anapenda manyundo
nilidhani katoto. Kumbe na dila
kapo.
Oh, go. Baby, punguza manye. Punguza manye.
Ata mamangu akutane.
Follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ D E N I K.
What's up, people? You answer with DJ Sound.
DJ Denik.
Tamani nikupe vya kukupagawisha
nanisha kuna unavyo kinyemelea I'm not your ordinary girl chunga
sangu isia umezikoroga na macho haya nagapazia tanasha umeniroga we dada
masauti don't rush you can look baby but you can't touch nasiku
Kama na kunyemelea Nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea Ukini njima upendo Nita changanyikiwa Oh no 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 Mina kupenda kikweli Oh no 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 Miso wale matapeli Oh no 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 Ukini ya chanta peli Oh no 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 Penda kweni nilo sema na maanisha
And I see what you say my kukukumi Kuwaka ndona nitisha
Siwezi kukutenda wala kukejeni ujanja watu kwangu menisha
I know you've been trying but boy don't you lie to me
Nisito kudanganya
Masauti don't rush You can look baby but you can't touch Nasikupi Yani mpaka nikwelewe
So kama na kunyemelea Moyo kangu kamelegea
DJ Danik
DJ Sound
Mwambie, mimi anani umiza sana Nizaidi ya kupagawa sponi ugojo Na nisha maliza dawa Najue bado nipo ila hali yangu Hoi hae, sina mabadiriko Machozi mafuriko, fundi wajiko langu Alivyo niacha
Sina nyota wala mwezi
Mwezake nimekamatwa
Naoma ya mapenzi
Toka alivyo niacha
Sina nyota wala mwezi
Mwezake nimekamatwa
Naoma ya mapenzi
Mwili watepeteka Sina fadhali mawazo ya nitesa Mafuna bodeka Deka misumali na ndaza ofika Mwili watepeteka
Bado ndondo ndondo chururu kijaza kijai kibaba Na misongo songo msururu sita ikai saba Mimi kitoro ndo ya kunguru mbaza mwazi miki msada Makombe shoga jawa kasusuru wena kasa ulaga Tandani mito ipo miwiri Ubavu wewe ubavu mimi
DJ Danik
Tandiko imekwa shubiri Nalikwepa na lala chini Umefuta picha tulizo kuya chumbani
The African Princess
Riziki na kilefu meamini Umenituliza Akia mungu siamini wejewe mwenzangu na mimi. Auto niliza kama samaka loto kabari. Mana mapenzo na yonipa kwa mwingine sijaona. Sijalana neneba walipochana umeshona. Oh, waniparaha sana we dada. Nje sitamani penzi lako tamtam. Waniparaha sana we dada. Nje sitamani navyo nipa mashamsham. Nimenasana, nimenasika.
Sina ujanja.
Nasi papariki, papariki. Mekwako nimefika.
Sina ujanja.
Nie kwako.
Sina ujanja.
Nie
sina ujanja.
Hata na mimi nishatumbukia. Sitaji kwingine. Na kuna kina mimalikia, ya nini pengine. Dezo dezo na nitekeza, kwa nyimbo za pwani ukinichombeza. Kitandani ndo umeniweza, na lala kama pono kinidondeleza. Baba oh baba eh, kutaniwa. Baba oh baba yeah. Mana mapenzi na yunipa, kwa mwingine sijaona. Sijalana nenepa, walipochana umeshona. Oh, waniparaha sana we kaka. Nje sitamani, penzi lako tamtam. Waniparaha sana we kaka. Nje sitamani, unavonipa mashamsham. Hey, nimenasana, nimenasika.
Sina ujanja.
Nasi papariki, papariki, mimi kwako nimefika.
Sina ujanja.
The dope boy yeah. From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Sina ujanja.
Oh me, yeah.
Sina ujanja.
DJ Denik.
Eyo Medi.
Ulingo wa mapenzi, sijui niseme kuna nini. Mapenzi, jamani kwani yana nini. Yani kama kanana, yana shindana na mimi. Mwenzenu bado kinda, siwezi rusha ata ngumi. Tatizo, moyo wangu mimi, unapenda kungangania. Nipeni pome nilewe. Shagombana ndugu sangu mimi, hata majirani pia. Nipeni pombe nilewe. Nimekuwa kama kifaranga cha kuku kutwa na tanga tanga. Mpenzi bora achane nawe. Yalimuumiza bahati bukuku akalia na Mola. Mpenzi bora
DJ Danik.
Sishindane nawe.
DJ Soul.
Kama ni shida zangu
nitazoea.
Oh mimi
nitazoea.
Oh, masikini mimi
nitazoea.
Masikini roho ya
The dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ DENIK.
I wish you nipende, unichunge. Nisiende kwengine, tena unifunge. Unifumbe na macho, nisione mwingine. Naheshimu maamuzi si ya kwa nawe. Usinifanye nijutie, nionekane mbuzi dunia nishangae. Penzi langu, kalifadhi mapenzi uyafanye baadaye. Penzi lako tamu wasali. Baby nipe, nikabidhi nipe kibali. Kwa mbwembwe ni tamu. Penzi tamu asali. Oh baby, nikabidhi nipe kibali. Ukinipa kitanda. 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 Ukinipa kitanda.
follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ D E N I K.
Unajua wendo chawa, tunza kukiugua, kukukosa na chachawa, bila shaka unajua. Tena kwako mimi si chochote, sisikii sioni, sijiwezi kwa lolote. Maneno ya nje tusije ya pamwanya, zidisha kipimo usije ya gawanya. Heshima upendo na kuthaminiana, tufike malengo tukishirikiana. Penzi lako tamu asali, baby nipe nikabidhi, nipe kibali kwa mbwembwe ni tamu. Penzi tamu asali, oh baby nikabidhi,
DJ Sarge, DJ Denik.
Ukinipa kita, ukinipa kita, ukinipa kita, ukinipa kita.
Kama gum nipe yote. She got a big bum, napenda nikikama around you girl. I hear it like a drum, like a chew. Kama gum nipe yote. Minataka kui top top eh, top 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 eh. Minataka kui top top eh, top 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 eh. Just give it to me, bum 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 bum. Just give it to me, bum 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 bum.
Hey yo, this is your boy Aleki hanging out with DJ Denik.
So right. Inabaki iko so wide. Unafanya mini pende kabisa we mama sita. Eya, eya.
Hey ma, naitwa Cisco. Biedi gang lakini sipendi disco. Napenda mademo super kawe shiko. My boys wakileta kompe na upiga pisto. Rangi ya thao, siweze kukumudu bila pesa. Kuzi wendo menitawala kila sekta. Kilipi umespin kama selekta. Unavadondosha inaniridhisha. Lakini kwanza mina kukaribisha. Sitaki utani, plant flowers takupa bustani ni kongeze gifts na mambo flani but sita come rough nikiza mandani unataka kupe moyo ni fe ili we ubaki
DJ Denik DJ
Sarge Miss Taki
mi nataka kui top 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 mi nataka kui top top
Mingle, I'm also fine, na niko single And I'm ready to mingle Oh boy, give me a chance Ningependa tujone kiasi Oh boy, ndafanya na blush Kini check, you make it worse
DJ Denik,
Ninapenda DJ hizo dimples Unavyo smile, napata wazimu So are you ready to mingle? Tafadhali na subiri jibu Niambie unachopenda kufanyie Wali mchuzi kupikie Kitandani kuandalie Maneno matamu ni kuambie Tucheze calypso Weni wangu My disco Tucheze calypso Weni wangu You're my disco Naweza Oh baby Naweza Kinipa ntajaribu Naweza Oh Oh baby Naweza Kinipa ntajisifu Naweza Nitapata mapigo Naweza Endapo utani mwaga Naweza Nitapata mateso Naweza Endapo utani acha
DJ Sound Kenya Contact on 0716-46-4721 On Twitter, Instagram and Facebook At Sound underscore Kenya
I feel a slave in your heart Say yes to free my soul Some grace in my heart Baby, please don't say no Nafsi, nafsi, nafsi yangu Inakutambua Moyo, moyo, moyo wangu Umekuchagua Oh baby, take me home Tafadhali usiseme no Baby, take me home Tafadhali usiseme no Niambie unachopenda kufanyie Wali mchuzi kupikie Kitandani kuandalie Maneno matamu ni kuambie Tucheze calypso Weni wangu
DJ Madisco
DJ Danik
Tucheze calypso Weni wangu Yo Madisco
Oh my God, see my girl, see my queen. She the man. that thing. My heartbeat, I know this is for sure when you ride that thing. Lonely, I've been so lonely. Because I'm too high, kissing your body, darling, I'm nervous. I'm a little so nervous. Give me a little, little kiss, my lover. It's the little, little things that matter. Tell me where we gonna be this night out. Because I'm in love, my darling. Give me a little, little kiss, my lover. It's the little, little things that matter. Tell me where we gonna be this night out. Because I'm in love, my darling.
Oh, my baby. Body, I love to care. Can I lock you? I cannot bear. Showtime, showtime. Every time you know love too sweet. Come here, nothing nowhere. You give me chills, it run me crazy. Showtime, showtime.
Let it go, girl.
Drop it, baby. Drop it,
let it go, girl.
Drop it, baby.
Let it go.
Showtime, showtime. Every time you know love too sweet. Come here, nothing nowhere. You give me chills, you run me crazy. Showtime, showtime.
Oh, na ni poza ro, my baby.
Do this all on my own, my baby.
Oh, na ni poza ro, my baby.
Do this all on my own, my baby.
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
Follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ D.